sacho mukama chingi siti tenda zepo sokwa kala pobyo na mipamani obuyinza bone teno bikugwani pe osanye ofugega wonna
Yesu
okulumizi bwenga osinzi bwenga katonda wafe mukama owamani webasi bwenjo olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna
Yesu
okulumizi bwenga osinzi bwenga katonda wafe mukama owamani webasi bwenjo olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna Sanitne, wakatondo mukuleri fa basomuka, tetu sanye tukusize leno.
Yesu,
okulumizi bwenga, osinzi bwenga, katonda wafe mukama owamani. Webasi bwenjo, olobo kubibwa, osanye ofugenga wonna.
Yesu,
okulumizi bwenga, osinzi bwenga, Katonda wafe mukama owamani Webasi bwenjo olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna Obuyinza bwone tendo sibi tenda ze kusinde yo mukulu bonna bakusinza gwe Olinana manya gafuga balina malala Mutufu tukuyimbirenga
Yesu
Okulumizi bwenga osinzi bwenga Katonda wafe mukama owamani Webasi bwenjo olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna
Yesu
Okulumizi bwenga osinzi bwenga Katonda wafe mukama owamani Webasi bwenjo olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna Kuzelinya yeduji Ogumyane mitima minje Chiri minjike Leteno likutirenga
Yesu
Okulumizi bwenga Osinzi bwenga Katonda wafe mukama owamani Webasi bwenjo Olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna
Yesu
Okulumizi bwenga Osinzi bwenga Katonda wafe mukama owamani Webasi bwenjo Olobo kubibwa Osanye ofugenga wonna